Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alal bari sappo didi lewru mars hitan uinaide no kay joyi jena yemde sukki der maison de la presse bamo ko jottino no do kabaruji du yumoro way galo kanko no dertet Mamadou Ouattara wonto boggi jambe to. Ko no dirtede Sidi Bella idum le laamu kay holi tan wedi ciudu gollirde laamu de kanya fayotto ciudu ecole fu uddi ton sabbi de gubbe joggide kaborde an gonde wadde ton gidali mudu en nokku no dirtede menaka kanko gouverneur gondo to holi ti so ni musse ngabe janginobe le odo nokku jottaaki ton le ko lewru avril woror ndus joggidima fu ngara taccede nokku no dirtede kajolo be kolliti wotto jono lumo gon hepep kubbe do tayde fo kuma do gon to holli tiwiide cogu kubbe de antidi sanne de won sembe kabaruji do jogini wodo bete hande di bismillah modon e hedaade an foti jonti didi nyaloma hande no le nokku no dirtede Sidi Bella wiama gubbe joyna kabordan gonde tonde an gondi e yiltade le odo nokku holli tamere wotto jono do be cuddi cuudi ekol gondi ton kanya fa yotto yo cuudu gollirde laamu de wakkati furdobe gonde wadde ton poyalle odo nokku no be kollitiri o wiide be bifaji jam hetede le odo nokku be kaja wotto jono dabareji Pierre do hen honno mangal paden kanya ko nande muden kanna be redde le odo nokku yalande nabe fa kebe famtare kedden Ali Cisse e Mamadou Sama Seku
muselen holti wiide oro ala hali ona wudi gila jonte did hande jangirde na udda jangina be hewdun dogi yopude nokku o sabi ndenagu mabbe
les écoles sont fermées
chuudi le college di kana uddi ton janginobe hewbe warino to nga be mirfike ana heba jonte didi jom fay kenye e be gonno to be noddi yimbe be fu yaade le misire to
ala mosquée
ardi be hejaabe lamu ngobe tumbe hulti wiide jati serusi jidi ngoti golle ana wara balde sapo joyi hande ndenno jogi wembere mudu wuyta wuji mabbe nyande fu fewde ardi be mabbe alhaalo kay do wayra do woni fa hande jo en kaborde na jukiti wadde yawara wadde gidali fawde yimbe yalla jama o na deja
nous avons tous
kabaru o ka nyende fu mi de kaltana dum horabe amen be nga fala nyala mo mo ngoni mu o ka wala fu jababu keba durtu mabbe to bangal de na gu ka minen ka wala ko min bawi goddum so wana wulitaade be kabaru majju
vraiment ça
mi tan wide Sidi Bella yo commune cercle usubi janya ngoddu do boflobe kiloji chapande jiddi e kiloji chapande nay bangal ngalure cercle
dido kabaruji fana hebe do bemame andide do page Facebook kanya compte X Studio 80 gouverneur région menako holli tiwde musse ngabe janginobe le odo nokko mo wirfitaki ton fu e ngaran taccude jobdi mudun micciteni wi dido anniaji be bammi nodun ila le lewru dum woni mars ndu be kolli tiwde sappo lewru mars ndu dido anniaji be ngaran tabaddi dum le go lewru avril waror ndu musse fu hono mo yottaki ton janginobe le odo nokko jobdi mudun waran bilede non be kolli triwide fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seku
be mbara tema doro e chapano njo e gu on yimbele be anya o yoy do mun en ane mabbe njeddo be lycée tato be jardin dafa kado anya gouverneur o yo chagal jidal mabbe to gouverneuratu ngal e mudun hewbe ngarbe be holti wiide na gondani darnugol njoddi mabbe tafu mette kadiado musul en e tawde fuf e le kado anya holtan wiide njoddiji mabbe di sindete fuddude gu avril 2025 dun don holta wiide be kaban njoddi mabbe lewru mars ndu kay goto ardibe kap holti min wiide fa goto janginobe ngaray non fuddude golle chagal la nordango gouverneur o micen wiide janginobe hewbe ngalado kan tawede gilla hitano 2012 sababu rafnde nagu beedo hultata wakat juno hultan wiide jagnire urtade region of fufo e gidama warde le ngalure minaka jo en anyaji lubbe kinni jande mudu
en jara nokku no dirtedo kajolobe kolitide lengu ndudo lewru ramadan dum won lumoji mabbe di an kewi ton pep kudde lumo kajolofa jottida zegua kanko kuma ndaw dum won to kajoloto yehi o yottikino dido lumoji wori o tawi wiide do kudde an kewi ton pep ka dum e tayde fo wi cioggu kudde de antidi sanne Husseini Bari
maro sikkaro nebam wodi ko horebe leydi ndi yida cioggu mudum tiida le mali ga yimbe kewbe holliti ke cioggujji di na tiidi sanne kadulu jeneba kuni
maro neban fu ana tiidi sikarongo cogumu do ni won ko buyti seeda so wana dum neban maro mambari ka fu ana tiidi makoroni hore do cogumu do buytaaji
horebe leydi dina wondi e fiide dabariji no watta de cogguji di newo sanne jagotobe du noddi horebe leydi ndi tino wallabe no cogguji di waawi newiraade sina watara horejo waldere jagotobe zegwa
okoko subvention
arande magasin aji dana hebbine no gureji julabe yottotono magasin aji ditam sore ko sottatum hitane hikkane wana nomdo wurti ana tiidi san fa nyamri yeyre e chuguni wido ton sa bami dum ina chapan jenay kina chutira dum ujina chapan jenay e juula
ani duro
bakari joma jakite horejo lamu kajolo na wonde bantude di dabariji
chaque trimestre
le tatifu min gadam imadaraji mawdi le commune ngaji difu wana kajolo tandu ko golle difu di koyde mu en bili e golle furoba tawete julajo nangado hen fu na bete yeso sari
fadde di dabariji kebe jagotobe e sodobe lamu kajolo noddi horebe leydi di tinno hokkundura juude no watta de toguji dinewo lamu kajolo du sakike modo mamoudou husseini bari kajolo studio tamani
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yotre men no dirten dossier de la semaine de ngaran memde be do roobe le hurtotobe so ngare e galleji wakati so be ngari e galleji modi attawan dum wana ko yafifi so tama wiide roobe le wobbe anto attan wakati goto bowindira e jamare de wobbe anton du attawan fa bowindira e jamare de wana ko yafifi fa wobbe kambe be yimbe le bondirebe jati ka dum e tawede fu wattu joni men ngadi goldo landol so jomum bami fa hurti hono watta fa wowindira isra mudu kanye feccirbe mudu be tawata le de do nokkule fa kebe famtare ngare kede ko min e mamour sama se ko min pewni on do hen
mbirki surba lato sababu ne am nyato israbe mako no holtiri yimbe le hewbe bomako e kajolo
ko nyom sokura
so debbo jombaajo wari le galle an hani ewdu no hani wurude fati yaha do hebi fuf an hani haybude israbe mudun gonga sa wari da anda arwa hebude chadele kala hani andude neddo fu gondo le gallo yawanu jugirola dun sa wadi non tan a hebata chadele israbe male be du jugirada dun en hono sarabe mano sa wadi no a hebata ti la fuf e jonde mada
yo kawral hakika hakunde min israbambe te dungal tan woni hakuna amen non cedri madame fufana malasa traware du chapande jeddi hande kulukani uje wakat jun o israb mako be nambara njeddo kedana ko hali bangal sirri ngal lo kawral
nani mbura musoche
jam e deder ana en nokko ko bimbe ngadna kam fo be ngadna kam so jombaaje wori le nokko mi halnan dun mi yaha ya tawido mawra mada ar hani wadde yalla jam e deder an heddo e nokko
aje ngani ngani wana
Mohamed Ben Sherif Jabate yo dunke fina tawa bamako do e bi mako sirri ne amuya gondal isrado yo ele tedungal e ikintingol e famu ne suji nokudo obama
bor la base de l'éducation de la personne
dum fon yo wido mbirki jomun so nedda na resa debbo ar hani ewde yalla attabiyaji moddo an jaadana yalla fina tawaji moddo an jaadana so ngadire non tan ngurda modon yafata fi
dewgal juhataake nyaata fi ciagal landidal e wattu juddo no holtiri docteur Moussa Cissé andan o nedda ko o beedi wiide dun kala galle e mbirki mudun kambar dun isra do na hani munyude yalla mu hunjana hore ko isra be makko don tanimo
e aujourd'hui tout le conflit
yalla mo handen o ciagal le mawdo gondi e matete ko nayri bangal mbirki kanye fina tawa meden ko buri hoode sukaabe roobe fu njida heddaade le galleji mawdi tawene sad le galle mawdo den kebta himbe e yurume
sur la solidarité
bedo chefibe be ka fufo holti wiide yalla dewgal na lato gilitan na hejata an hande dun do dawranu israbe mabbe jabbente bangal ne suji e mbirki
mi la famu heb amadou en sanne mamadou samasi ko en bien secrétaire do mbangarten haddude beta hande do kabaru jidi hono kajabe noddude studio tamani fu numero o moni chapande jeddi jeegom chapande jenay jetti chapande juu e jeegom chapande juu e jeegom salado jabi kala ko noddoto min do ko dokkoto mi hakkilaji lobbi fu min jaya non dum hani hunjinirede hore ono be keba hitnade journal ngal be numero amen via mo o moni mi kabata fe mi cintinde on dum 37321 wajib sinator on facebook no gas kadi sefa kredi dum woni telefon modo dum e tayde fo fi mbuddu tacciataki li hen mbi on fadi e fi no kon andir on no do e sed yewtere mede de ana wodi wassalam andi lewru Ramadan gonde muudu yodon lewru teddunde sanne bangal meden en alsilamen le on do wattu furdata roobe elbe be tampa sanne darde mabbe ana mawni sabide kambe immoto so be defo bayraari so puraari ana wara faa wadi do kambe immoto so be darno dum nayribe bangal andube hono dina be ka kolliti wiide roobe le gollob dido golleji Allah ta andi do jobdi muudu en haadi dum e tade fo roobe wobbe antofa immo defo bayraari tan wana ko yafiri dum en fa kebe famtade dum woni de do yotor yuwini do roobe ngare kede ko Ali Cisse kanye Mamadou Sama Sekou poni en do hen
be gendirabe indirabe bandirabe rawbe e bibbe rawbe e kala gollirde be fufona hujja imade yalla landinde mbayrari madam kuni sokona kulubali gollole banki goto bonko do holti wide watti gollo wattu o nanawna golle rawbe be kanono holti wide telaji ana bili kabar mudu bangal kewal golleji legal le
dartam chuude wakati 14h30 yaade 15h mi tawto ndira dom jomka e gollobe amen be mi muina kenkeli ba boyri ji kan e ko nandi mudu golleji di kana heewi so ngo jamma ila nyaloma ka fu min ngada hen ko min baawi fati wakati o Yahya pami beedaade juldeji amen fa yotto du o wuji di min gatta di wana ko niwi ka ngam min ngada ko min baawi
ono sokola golle nyaloma rewbe hewbe mbeltoto le mali watu le rukorkondu imade hakunde 3h e 4h fajiri yalla hinade korobe kaydun sukabe galle woni yogaji e golle rewbe le liru ramadan kedona beedo rewbe to yurusu e bamako
amuli fajiri immoto ila fengo fajiri mi defana yimbel korobe ko wayro mi ngadan dum yalla mi de keba baraji so wana dum tampere dum kana momni san chagal so mi wayrike mi wawa leltaade kasim sukabe do jahobe e kol bete kina mi landina be kambe do mi de landina nyamdo am taccirteenu korka ko jeeya mi do jamma mi hootida e furna an o hawon mo defiram mi nyamdu bayraali ila 3h mo to
3h al haliji matiti di sanne le imadraji yimbe galle mobe galle tokkay to minya bankas e tumutu jetti sanne golleji rewbe wattu lewru ramadan won hultibe jaati kambe gori nuygal ndudo lewru
s'il faut préparer
defugol mboyri kenkeliba liptom fayato boisson fourewbe rewbe amen be ka son gonga o be tampi san Allah yobbe aljanna e golle ko be gondi wadde jomko korka ka do rewbe ni woni tinnare rewbe kay imadaraji mu en beedoto su korka ka wari
be dare golle ji mbo wadi debbo na hirwna gilli korka e yakawere e golle hinade bandum e faabaali am sadaji galle kanan dido golle ji ne wana fe rewbe yogabe sabi alhali gondal medan kanko andan on edda ko yakuba duguni namila wide debbo na ni lannade dido wattuji di
dabbo mo landinaaki fa gasa waawa fey daranaade kulleji di yimbe hasindine mudum wakati korka dum jaati woni sababu rafi dawral li galleji kewdi wakati korka dabbo o waawa wadde imadaraji kandi wadede di fa darano yimbe ko nyaamata saraabe kanyum mg landinde sukabe mu em rewbe fa gasa yalla ana waawa daranaade dido kulantereji fu tawi luttondirgol wadaay
darane mabbe famda fe le imadaraji kabar korka no hultri docteur Tijan Jara o almami bomako do ele assalamu alaykum barjari roobe famda fisoni be kinniki kabar mudun no haniri e wi mako
le for madaraji di be gondi wadde faabe muinana yimbel korobe ko nyaama ana jota hono rewgol al be gondi wadde ga yimbel korobe hore du so tacciri korka mu en ko be defi ko dun dube kebam baraji mudum imminobe yimbe bete so wayro kanyu en du o do baraji hebata
yi holde wiide golleji roobe be dan mawnude wattu ndu do lewru barkindu nden no yi hultinde debbo golle mudum sootonde didi e wattu lewru barkindu du sabi beedade e ko wowi gollude ko mo hani dun hinade ko wajjibina e lendudo lewru ndu doni horde